Linda, oh, 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 hear me, Linda, oh, Linda, oh. Tina say, Sava Linda, oh. How Tina say, Sava Linda, oh. How Tina say, Sava Linda, oh. Outin' as I saw a lenda, oh. Baju lenje bazi kwinizo. Baju lenje bazi kwinizo. Baju lenje bazi kwinizo. Baju lenje bazi kwinizo.
Mama. Nisale kahle nabantwana basekhaya mina ke sengihamba njengoba ningibona ngiphuma ngiphethisa ukhesi laphakathi kunelibhantshi lika Hector Peterson nepeni yami kanye neliphesane mama bengisama ngihlanganisa onkamisa ngiqala inkondlo inkinga ngiyahluleka ukuyiqeta manje ngibila back in the days in the street of Soweto ngifuna kosula lonke igazi lachitheka ngamehlami ngifuna kuzibonela ngoba ngiyayisaba le ndawo
bajule nje baziqiniso. Bajule nje baziqiniso. Bajule nje baziqiniso. Bajule nje baziqiniso.
Mponyane kandaba kunokunyakaza umkhonto ufuna ukufakaza ngale sehlaka lebesiloku senzeka kubafowethu kuchuma imbayimbayi ikhala intyoyintyoyi bekhihle simathonzi abamhlophe bengafuni ukuphilisana nabantu abamnyama. Omunye othetha umjoko waseNingizimu Afrika esewuphakamisa uzama ukuqhazela amabhunu ukuthi ungokobala ngeke safana kodwa ngoke ngazi siyafana ngakho akusicela iculo abantu abamhlophe nga-1976 isangimangaza le nto ebenzeka in the streets of Soweto salahlekela ngabafowethu impela sawagciba amachawe amabhunu ekahle enxaphisa umthofo ebulala ngisho naloko okuncane kusakhansa hhayi ngiyayisaba le ndawo ngiyayisaba le nto ebenzeka in the streets of Soweto beyiqwala inkalo bengcolisa indawo ngamataya avuthayo inkululeko kubafowethu beyifana nesithombe nje into ebebahlala njalo bayifisa kodwa ithe ma ifika ifika iphethe inyembezi negazi labafethu laba esebambethe umhlaba namhlanje ngoba izinto ezenzeka namuhla ungafunga ukuthi inkululeko zingafikanga kodwa lalani lalani ngoqolo maqhawe ababhalo mababhala mina inkondlo ngekhaya siku la
boys. How Tina say Savalenda, oh. How Tina say Savalenda, oh. How Tina say Savalenda, oh. Bajule nje baziqiniso. Bajule nje baziqiniso. Bajule nje baziqiniso. Bajule nje baziqiniso. Bajule nje baziqiniso.